Gudoomiyaha Guddiga Xakamaynta HIV/AIDS ayaa magaalada Borama waliba uu soo qabaday tababar ku saabsan dejinta qorshayaalka xakamaynta cudurkaasi. Tababarkii waliba uu soo dareeri doonaa muddo 3 maalmood ah, walibana furitaanka tababarkaasi ku hadlay Gudoomiyaha Xakamaynta HIV/AIDS ee Soomaaliland, Dhaqtar Ismaaciil Maxamed.
Ama workshopkan ama waa tashigan saaka aan isku keyeen. Wixii hore dib baa loo eegay la qabtay, wixii aan ku darsan karay inaan waynu ku darsanay dabadeedna istaraatiiji cad ama dariiq cad oo ka hortaga HIV oo loo isticmaalo ayaan kiyaan insha Allah in lagu soo bixi doonto. HIV waa xanuun, laakiin waxa inta Cabdiraxiis sheegay ayaa la socota, takoorkaas la socda ama qof is takooray ama isagii la takooray. Mar kelmadda inaga baxaysa halka kelmay inaga baxaya ee aynu wax ku wici galayno ama aynu wax ugu dadka u sheegaynaay haduu qalo yar galo wax halka samadka wax badan bay inaga xarimay faa'iido keenin maayo. Wax kasto Allah uu shaalaga ku jeeyo waxa u baahan tahay in dhan walba laga eego isha laga dhameeyo si isha laga guro. Marka waxaan isleenahay in hawsha aad loo rogo aqoonyahan badan baa jooga, consultants baa loo jooga, dad hore ka soo shaqeeyay baa loo jooga, khatiirta baa loo joogta. Ana wiya inaan aad iyo aad hawsha isha loo guro.
Saas oo kale waliba tababarkaasi ku hadlay agaasimeel ku tirsan Guddiga Xakamaynta HIV/AIDS ee Soomaaliland.
Shirkan waa shir wada tashiya oo ku saabsan dejinta khidadaha ka hortaga iyo isgaarsiinta HIV/AIDS, taasoo noqon doonta tool aynu ku shaqeyno ama hab raac aynu raacno oo aynu ku shaqeyn doono daneeyashiina dhammaan ka shaqeeya HIV/AIDS.
Meeyay inta maanta laga hadlayo la isugu yimi waa sida aynu u jeedin lahayn strategic plan-kan ku shaqeyn lahayn saddexda sano ee soo socda insha Allahu ta'ala, sida aynu uga hortagi lahayn xanuunkan aafada inuu ah ee xakamaynta HIV/AIDS-ka, oo aan doonayno sidii qof walba maskaxdiisa iyo fikirkiisa inaynu toojino oo meelaha uu inaga soo galayo dadka oo asibi laftooda sidii loo daryeeli lahaa aynu aad maskaxdeena uga shaqeysino oo aynu in badan u fakarnay insha Allahu ta'ala. Run ahaantii inta ugu weyn ee maanta aynu joognaano waa inta
aynu filanaa in inteena ka soo qayb gashay aynu si hawlkarnimo ama xilkasnimo uga qayb qaadano oo aynu ilaalino waqtiyada iyo barnaamijka aynu dejisnay ee saddexda cisho si aynu uga gaarno natiijada ama hadafka aan leenahay aynu ka soo baxo in la fahmo oo qoraal aynu gobol walba gaarsiino oo hay'adaha iyo wasaaradaha ay qusayso dhan gaarsiino.